mirembe awatali kuyiwa musayi tewali dembe nija kumukeka ne Yesu okununula omuntu yawaayo obulamu bwe kumusalaba bwe tutyo ne tufune dembe awo Katonda nabuza ani yagenda ku nsi alokola omuntu gwe yatonda mu kifaananyi kye bamalayika ne bakitya naye Yesu n'avaayo mu bulumi ku musalaba ffe ne tufuna eddembe mererwa mufe kuno musayi kwa Yesu kwa tuwangu sada Funyiro lumulema tewali balali mulema tunabe
www.mp3ugandanmusic.com